papanyika bakuma tumpulirizante sa ensonge ziri mu wenja nsiba yonkola era olumunkesa ngeyakuwa kecheya ofuna kukina kotaronywera kuno mukwano gonyweza siterebukaga bandege feza tia mukwano otoba nioba buzanze sirekera kuwana magamba tolina wakujama watenga wankutira nkikumenga kyama tia mukwano otoba sirekera kuhuza singoma nino byendi mukulaninga nize budde bwokka saba kimulamu bulamu bulamu bwokka bwetuba balamu ebisumbuwa bikwa saba kimu bulamu 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 bwokka bwetuba balamu ebisumbuwa bikwa kwano kwafe njagala batunyumirize ngamu abato ne bakadde bafe njagala ngule akadde bakugamira otuta njagala tuzimbe kalina njagala muwalimu ajja tulombere ttuwa omusumba tuyigirize osaba ya mukwano otoba ne obabuuza nze sirekera kuwana magamba tolina wakujama watenga wankutira nkikumenga kyama tia mukwano otoba sirekera kubuuza singoma nino byendi mukulaninga nize budde bwokka saba kimu bulamu bulamu bwokka bwetuba balamu ebisumbuwa bikwa tusaba kimu bulamu 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 bwokka bwetuba balamu ebisumbuwa bikwa tusaba kimu bulamu 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 bwokka bwetunaba n'obulamu ayi tusaba kimu bulamu wetunaba n'obulamu ebitusumbuwa bikwa